tesawa der bangere gidawa wuro sharifa tawaden handen dubi sharifa o laso o mutawda du suka lebbi jena yijo to weti subaka to pumwar chukelel gelni o artirta denko o wada ko o watta fu subaka oni bita chukelel gel o woni o mo sirio humude
to shi kuma ka sanya bambanta
to adandi suka be ben iri iri non chagal yamirore loktoro be den biden gadda balla gaji ami e wadde chondi gauri nyebe kuli kuli kambe sukkar sedda gam ko lamsi do dengal suka yide dum min gadan tabe bita en ko jomi wawta yarde nyaloma ko tabe bonaki ma bubi jippake domu
ko kuma den ya lalaci
nyamdu suka lo burni woni nyamdu du kulle nyiboje bandu tawte dermu nyamri iri iri haurete denko du wadi wakati oye dun hani watude nyamriji gon sani hasan ardido sarusi sigila pirtol koye innirabe sukabe tesawa do gadol nyamdu du
de zero a 6 mois l'enfant
il suka rimano fayoto lebbi jegon kosan innum tan hani hokkede chagal lebbi jegon din no hani hokkede bita en e konandem ankaini kulle nafoje bandu dum du fayotade lebbi sappo e didi de buridi imoy hokkede nyamdu ko himbe fu nyamta
osume le plat familial
umma mani pirto ko innirabe sukabe do mojjinol chondi bitaka homa subaka fu no foda hakkiloji innirabe do labal ga hisinde sukabe mu en nyawnyawuji
shiyar wanda yake sama
suka kebo nema na fo bandu hauta e sukabe be keptado ille jewde pamtado suka nema mo nyamto hanana hinne o hana accede bubi no jippo do makko kanjum waddanta suka do guru kwandi ni woni nema on mabbe to acce bubi jippo do mu de nema laba kanjum dan ta dum doguru e ko nandi e mu
hokkude suka nyamdu lo burni woni hokkude mo nyamdu du nyawnata nyamdu nyiboru bandu iri nyamdu dudu sukaabe welaabe kaaja wakkati fu no haani du be kabadu no hejjori gam mawnude no wodiri kelal bandu du tawde he mabbe wakkati fu